sinza linnya ly'omukama, erinnya lyange liri ku mutima gwo. Ssebo ompita na mwana wo, mu buzibu nzirukira wo. I don't have anywhere else I can go.
Chovola basi jakuwa,
oh nenda.
Zasi jakuwa, na sinza.
Kuzaliwa kwange wakumanya mukama, jena suriwa watuka yeyo, wayogera chigambo nemba mulamu wandera. Omukwano gwe ne gunsumulula,
nasinza.
Obulungi bwe ne bunnyanjula,
natenda.
Tendo ne yansumulula,
nasinza.
Sinza taka eyansasira,
natenda.
Omukwano gwe gwe gwandabirira,
nasinza.
Kitiibwa kye ne kinsumulula.
We ni baba kubwa,
tendo no tendo mwesiga, sinzo no sinzo wechisa.
Na sinza,
erinya lyange liri ku mutima gwo.
Na tenda,
sebo umpita na mwana gwo.
Na sinza,
Omukono gwe gwe gwampanirira, omukwano gwe ne gunsumulira.
www.mp3ugandanmusic.com